mwana wa baba. Music MK. Hello baby. Hello honey. Hello baby. Hello honey. Nikunungu misinga. Nikunungu misinga. Umisaji nifo wadinga. Nikunungu feelinga. Baby na kino kimanye.
Gava crafted this beat.